waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Senator David Lionhelm ayaa doonaya in baarlamaanku tuuro firqada 18C ee xeerka midab kala sooca. Firqada xeerkan ayaa sharci darro ka dhigaysa in loo gafo, la caayo ama la bahdilo qof iyadoo midabkiisa ama halka uu ka soo jeedo lagu salaynayo. Haddana tallaabo aan laga filayn ayuu Senator Lionhelm bilaabay kays uu ku tijaabinayo xeerkan laftigiisa, isagoo uga dan leh inuu tilmaamo dhibaatada xeerkani uu leeyahay.
The law does not require me to be offended. All it says in remembering that I am seeking to repeal this law, all the law says is
sharcigu igama dalbanayo inaan dareemo in la ii gafay. Waxa sharcigu leeyahay idinkoo xasuusan inaan doonayo inaan ka taqalluso sharcigan. Waxa weeye wuxuu leeyahay sharcigu waxaa dhici karta oo macquul ah in loo gafo ama la caayo qof ama koox. Senator Lionhelm ayaa dacwadiisu waxay la xiriirtaa maqaal lagu qoray jaraa'idada Fairfax oo uu suxufiga Mark Kenny ku tilmaamay senatorka inuu yahay nin cadaana oo xanaaqsan ama angry white male. Mr. Kenny ayaa ku tilmaamay dacwadda senatorka riwaayad caalwaa ah, laba wajiilanimo iyo dariiq la yaab leh oo lagu caddeeyo in kelmaddu aysan gaf keeni karin. Senator Seth Zelsaj ayaa ku doodi jiray in la tuuro firqadda 18C ee xeerka intuu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, laakiin hadda oo uu noqday kaaliyaha cusub ee wasiirka dhaqamada kala duwan, wuxuu Sky News u sheegay in dowladdu aysan qorshaha ugu jirin inay xeerkaasi hadda tuurto.
Has the position that's not, as you say, nothing set in stone, but there's no moves by the government to re-examine that position or to change that position.
Dawladda booskeedu inkastoo aan mustaqbalka boqolkiiba boqol la ogeyn waxa dhici doona, haddana waxba iskama bedelin nidaamkaasi. Dawladdu waxay ka aaminsan tahay dib u eegid ama isbedelna kama jiro booskii ay hore u joogtay. Wixii wada hadala ee aan arintaas kala yeesho saaxiibadayna waxay noqonaysaa mid annaga noo gaara. Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay in Labourku uusan danaynayn inuu wiiqo shuruucda Australia ee ku aadan qudbooyinka nacaybka ku salaysan. Wuxuu ku eedeeyey doodan ka soo cusboonaatay sharcigan siyaasiyiinta muxaafidka ee awooddooda u muujinaya Pauline Hanson iyo xisbigeeda One Nation oo baarlamaanka hadda soo galay.
We are not interested in watering down provisions in law which protect people from hate speech. Now I think it's pretty interesting.
Ma danaynayna anagu inaan weeqino shuruucda dadka looga difaacayo hadallada nacaybka ah. Waxaana xiiso leh waxay ila tahay in dadka dabada ka wada doodan ku saabsan difaacidda dadka inay yihiin siyaasiyiin muxaafidiin ah oo la tacaalaya doorashadii Hanson, doonayana inay isaga dhigaan inay arintan ku adag yihiin. Labourkuse ma iibsanayo mabaadiidiisa. Mark Dreyfus oo mucaaradka u qaabilsan arrimaha sharciga ayaa sheegay inuusan si toosa uga hadlayn kayska Senator Lionhelm, laakiin wuxuu ABC-da u sheegay in dooda senatorka ee sharcigan inay tahay wax lagu qoslo.
All democracies have limits to free speech and they are legitimate limits, and stopping racial hate speech is also a legitimate limit.
Adduunka dimuqraadiga ah oo dhan xorriyatul qowlku waa xadidan yahay, waana xadidaad saxa. Marka in la joojiyo hadallada nacaybka ku salaysan waa xadidaadaas sax ah.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au xariijin Soomaali.